kizuuliddwa nti ebizibu ebiri omuli ebbula ly'amasannyalaze, amazzi amayonjo n'enguudo embi by'ebimu ku bizibu ebisinga okukosa abatuuze abawangalira ku byalo mukaaga ebiri mu muluka gw'e Kabale, eggombolola y'ekyamuliibwa disitulikiti y'e Kalungu. Era bino by'ebisinze okwefuga enkung'aana z'abannabyabufuzi abanoonya akalulu mu kitundu ekyo. Ebizibu bino abatuuze mu muluka gw'e Kabale babitegeezezza munnamateeka Samakula Ismail Sajja, abadde atalaaga omuluka ogwo okunoonya akalulu, kyokka nga buli watuuka abatuuze bamulaajanira amasannyalaze ge batalina, ssaako amazzi amayonjo n'enguudo eziwomogose. Bano babadde bakulembeddwamu ssentebe Ssaalongo Bakyeŋŋana Yusuf, ne bategeeza Ssemakula nti obudde buno batawaanyizibwa okufuna amazzi amayonjo.
Ekyamazima ensonga y'amasannyalaze gaagaana okubuna, era tugezezzaako nnyo ssebo nga tuwandiika okuyita minisitule z'ebyamazzi, tuwandiika naye tetufiiriddwa, kuba olyawo gwe ssebo n'otufaako. Ekirala y'ensonga y'amazzi, siba ekyalo kino Maguluka tuli bubi ku nsonga y'amazzi. Amazzi gye tugenda okukima ekanzu owala nnyo, ekyalo kino ky'olaba kiri ku square mile namba, okuva wano ogenda ekanzu ku mugga okukimayo amazzi. Mukama wange, abantu abamu tusula zituyina mazzi lwa nsonga eyo. Naye tukwebaza nti byonna bw'onooba ogenze tujja kuba obitukolera. Mukama akuwa omukisa. Nsigadde ndi chairperson Bakyeŋŋana Yusuf Ssaalongo.
Ate ku byalo ebirala omubadde Kyannamuli Kabale nga kw'otadde n'ebirala, embeera nayo ebadde bw'etyo era bw'atuuse ku kyalo kye Namasavu gujabagidde. Eno n'abatuuze badde bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo ekyo Musumba Tamale Douglas, ne bategeeza nti transformer eyalina okuleetebwa e Namasavu waaliwo abaakozesa olukujjukujju ne bagitwala ekisaana, era nti olw'obusungu obungi abatuuze ku kyalo ekyo baagaana n'okwetaba mu kamyufu ak'ekibiina kya NRM. Kyokka ye munnamateeka Ssemakula Ismail Sajja, abatuuze bwe bamukaabidde ebizibu bino ategeezezza nti agenda kubayambako ku nsonga y'amasannyalaze, era n'ategeeza nti agenda kuteekanya essira ku kutumbula ebyobulimi n'okwongera ku nnyingiza y'amaka g'abatuuze.
Tulinda kulayira nze oluva mu kalulu emiti nga gikola ki, nga gitandika, era ng'omulo ab'Namasavu emmotoka ezigenda okuba kima okumperekerako nga ndayira zigenda kuba kima nga amasannyalaze Namasavu mu tawuni gayaka. Bakadde bange, ngenda kuba musaale mu kutumbula ebyobulimi olw'okubanga nkimanyi abantu baffe abasinga bayimiriddewo ku byabulimi ate nga naffe kwe twasomera era kwe twakulira. Emabegako gye buvuddeko nagaba ebbomba wano wansi ku ekereziya era mu batuuze baffe wano kulwa amakungula amalungi kakati ng'omuntu avaayo nga gy'avumirira Ssemakula ebintu byonna mbadde mbikolanga nakyewa kakati neetaga amanyi gamwe si lwakuba nemereddwa.
Ku kifo ky'omubaka wa Kalungu West, Ssemakula avuganya n'abantu abalala bana okuli omubaka aliyo kati Joseph Ogonza Gasewungu, onono wa kibiina kya National Unity Platform, Haji Twaha Kiganda Sonko wa kibiina kya NRM, Birimye Matovu owa Democratic Front, ate ne Balukudembe James owa Democratic Party.